Radio Shakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC turi kuwa kabiri tariki ya 9 Werurwe mwaka 2021 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro gutsindwa kw'inzira bwoba XFAR bikomeje kutavugwaho rumwe igice cya 7 Gutsindwa kw'inzira bwoba XFAR bikomeje kutavugwaho rumwe igice cya 7 ukomeje rero ubuhamya bwa Major Bams François Sabakunzi XFAR dushimiye cyane dore ko rwose yagiye atubwira ibintu byinshi cyane benshi muri twe batari bazi ndetse sinshidikanya n'inshuti za Radio Shakwe mukomeje rero kumva Radio Shakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC dukomeje ikiganiro cyo kuri uno wa kabiri tariki ya 9 Werurwe mwaka 2021 nkaba nshubije ijambo Major Bams Sabakunzi kugira ngo akomeze atubwira nyine urwo rugendo rwe rwo kujya ku rugamba batashaka kumuha bamuherekeza umukuri yari we Colonel Serubuga Laurenti atifuza kumuha abamurinda barinda n'amasasu agomba kujyana atifuza kumuha umuntu ushinzwe itumanaho nyine kugira ngo agende avugana nyine na bo bagomba bose kuvugana uko bikenerwa ku rugamba ijambo ni ryawe Major Sabakunzi
ye urakoze Joseph Ngarambe na Sixberry namwe bumva radio Ishakwe nagira ngo dukomereze kuri ibyo by'amategeko nari nabonye ku itariki ya 2 z'ukwa 10/2019 twari tugeze ahantu maze kubona mpakiye amasasu n'ibiryo niyumvishije mu mutima wanjye ko niba batampaye abantu nanjye ntajya mu ntuza ku rugamba nibyo nababwiraga yuko umuriyeto na Colonel Rwabarinda yaje kumvisha Serubuga yuko ngomba kubona abantu nibwo abwiye G4 wantegekaga ngirumaze Pascal ati telefona kapitene neretse aguha abantu 15 bo kurinda ayo masasu bazakorana mu ntuza muri antenne logistique barabadezinya ubwo hagati aho ngaho nibwo nababwiye ntari kumugomba no kumpa operateri bati nabo bamugwiye ubwo nibwo bw'abandi yavuze ati humura wamubona tugiye kumudezinya nawe mujyana ubwo rero ibintu byo kwitegura mu by'ukuri byabaye byarangiye nka hafi nka 12 ngewe noneho nibwo ikamyo imwe yarimo amasasu naje kwishinga umuseri ja majoro umupromiseri ja majoro witwaga Mbaraga nubundi wabaga muri kompanyi ya Mutara wari wahungishije abagore b'abasirikare babaga muri icyo kigo cya Mutara yabazanye I Kigali noneho ndamubwira nti kubera ko aya masasu nubundi nagomba kuzaha abasirikare bari ku rugamba aho ngaho wowe yajyane uzayahe ofisier utegeka icyo gihe yari Munyarugarama kugira ngo bazadesibiwe ku ntuza ko basirikare abamasasu ya mbere babaha ndamubwira nti bugiye nti nugere Rwamagana untegerereze yo kugira ngo tuzakore muvoma turi babiri Rwamagana mvuga ni muri groupe ya gendarmerie muri Rwamagana ubwo njyewe mwumvise ko umuoperateri nawe bamudizinye bitinze agataho nari mfite ikamyo yuzuye ibiryo ni n'amasasu ariko nagira ngo mbabwire ko abasirikare bo muri kompanyi PM baje kuza vuba rwose nta kibazo nagize nko mu isaha bari baje ngo ntabwo batinze cyane ariko umuoperateri nawe yagombaga kwitegura yabaye dezinya aradirenye minute umushoferi wanjye nawe namubwiye ko tugomba kujyana ntanjye nibyo nidesize mvuga nti mfite amakamyo abiri ngomba kugira ivatiri yihuta igomba gukontrola n'ibyo bya operasiyo byose ubwo rero niho nibwo nkitegereje operateri wanjye wari utwaye ikamyo y'amasasu yabaga muri bateo paracommando yari umukaporari wo mu Bushiru wigeze no gutwara Habyarimana aba arambwiye ati reka mbe ngiye muhira ati nanjye sinafashe kipoma aturansanga ntuza muri Kankanombe ntoke tigenda ubwo urumva ko aho hose hari mu muri za unité ami nta kibazo cyari gihari ari abahagarira Rwamagana numvaga ko ariho kure bashobora kujya tutari kumwe
no kuvuga se ko ubwo yagiye ajyanye kamyo yagiye kujya gushaka ikipoma ye ajyanye na kamyo cyangwa yasize ayiparitse
yajyanye kamyo irimo n'abasirikare
no kuvuga mu byukuri ko amasasu yose yagiye yikoreye aragenda
oya hari amakamyo abiri ikamyo imwe nayo yishyizemo abasirikare barindwi
ego
ibakomboye pare le premier sergent major Mbaraga noneho iyo kamyo yagombaga kujya n'ubundi kuri front hirya kuri ntuza muri kompanyi Mutara nkuba neza akanyakayaga nari nabajije bambwira ko ari umaze kurenga murambi utangiye kuzamuka ujya mu Mutara ni za hoteli zaho ngaho nyine nk'uko se rubuga yambwiraga tubaza abaturage nabajije abasirikare b'ikibungu barahambwira bo indi kamyo rero iyo ngiyo yagahumaga gutwarwa n'umushoferi wabaga muri ntuza muri Kankanombe wo mu Bushiru watwaraga na Habyarimana ubwo yarambwiye ati nanjye ntaye kipoma reka ngende anatanda yuko nawe utegereza yuko umuoperateri nawe afate kipoma ye ndamwemerera nuko ndagenda ngeze muri Kankanombe nsanga ikamyo irimo abasirikare bandi umunani bari kumwe n'umuserija ubwo noneho mbaza ofisiye de garde ndamubwira nti se ndamubwira nti mukaporari mujye kumumbwirira ze tugende ubu ofisiye de garde atumaho umukaporari umukaporari banga gukingura inzu yantejeje ibibazo none ntongeraho ngiwe ubwanjye ofisiye de garde yagiye ndamubwira nti nutaza ndarasa umugore ati no araza turagenda ubwo rero tugiye twageze ntuza I Rwamagana mbajije muri groupement bambwira ko iyo kamyitigeze ihagarara yakomeje kumbaraga yagiye noneho ubwo natwe ubwo urumva ko nari mfite ivatiri niyo kamyo turagenda tugeze Kayonza dusanga abasirikare b'abajandarume barinze hafi Kayonza ntuza bakora ini defense ku muhanda turababaza nabo barambwira bati iyo kamyo ntayo twabonye ngo n'abajandarume bambwira
iyo kamyo nyine yari ifitwe na sergent Mbaraga.
Premier sergent major Mbaraga.
Yego.
Ubwo noneho nibwo ngiye umuoperateri wanjye nti fata contact na ntuza na Mutaru babaze niba uwo Mbaraga yagezeyo. Rien du tout. Umuoperateri arambwiye ati nta communication dufitanye. Du telefone ta major. Noneho du telefone ta major operateri arababaza nabo baramubwira bati abantu bo mu Mutara babuze bagomba kuba bafashwe na renemi ati ibintu byo kugemura amasasu mu bihagarike ahubwo wowe subira mu irwamagana muri grupo mari hurara utegereze za urudu ruzabonejo ngo rero turaza ubwo iyo vatiri yanjye niyo kamyo ifite ibiryo na munisiyo ngaruka irwamagana muri grupo ma gendarmerie naraye ntasinziye kuko naraye muntu uza mu ivatiri yanjye nta kundi byari kumera niko ni ntambara ntegereje amategeko ashobora kuba yahinduka muri iryo joro bukeye bwaho rero nibwo nongeye gutelefona muri ntuza muri leta majoro mvugana na ntuza nagira umpatsengira umatsa arambwira ati zabakunzi ati komeza noneho ugende kwensara antene logistique yawe mu nkomane za Nyakayaga nuko noneho mbwira abasirikare abo twari dusigaranye ndakubwira ko nari mfite ikamyo imwe n'uwo mu operateur n'umushoferi wanjye ubwo mbwira uwo mu kaporari wo mu Bushiru nti tugende wowe uragenda gutya ntanga amategeko nk'ibyo nababwiraga babwira ibintu byose ni turamutse turashweho uko byagenda n'iki byose umugaporari ati no ati gye ntabwo njye imbere nuko ndese urashaka iki wa mugabo we ati gye wowe ati wowe ni majoro ati n'uhembwa menshi nuko ndareba okay nizo tutelefasiyo ibyo uri gutinya niba turi ku rugamba niba ugomba gupfa umunsi urapfa genda imbere nta mushefu ugenda imbere ntariko ntikugenda imbere ntacyo bivuze rwose ariko nanga guhana n'umuntu wari bw'ubukuru kuko twari tubimenyereye muri za unité uwo mushoferi yari yarigeze kujyana abantu muri ntuza muri competition ya tiri mu bigogwe atari ofisiyo yizanira ibirayi hariya by'iwabo kumwiyanike aza kubigurisha hariya muri ntuza muri quartier commercial icyo gihe ariko Colonel Mayo yamuhaye iminsi 15 yakasho we ibyo ntabwo yabitinyaga donc urumva umuntu uko yari ameze ubwo noneho nibwo twagendaga duhita nyine I Kayonza kuri abo bajandarume icyo gihe na Musonera yari amaze kuhagera nuko noneho tugeze hafi y'igahini mpura n'umukomanda
wi Musonera ubwo ni major Musonera
ubwo ni major Musonera icyo gihe ubwo mpura noneho na ntuza na Ntamuhanga Lazare duye mba ndamubwira ntese amakuru ki ati ntureba se anyereka umusirikare barashe ntuza ikiganza cya droite igitendera ati nkotanye ati zafashe abasirikare zabisha ati ibintu bimeze nabi ati hore yes ntiyongeye gushinga antenne ati hagarara ati guhinutse ati subira inyuma ati nawe ubundi murapfa ngo dusubira inyuma tugeze Kayonza aho ngaho kwa ntuzaho mu senera yarari nibwo na contact se eta majoru sinashobora kuyibona noneho njya mu kigo cy'intuza cyo muri grupo ya gendarmerie cy'Irwamagana urumva ko ikintu cy'ikibazo cya byantuza bya code na za transmission byari ibintu biteye ubwoba nta kintu cyakoraga ngeze noneho Irwamagana ubwo mba telefoniye ntuza J4 kuko ari we chef wanjye ubwo mubwira uko ibintu bimeze nuko maze kumubwira uko ibintu bimeze nibwo yambwiraga ati sabako ati wowe ati reba ukuntu noneho witegura koruganiza antene aho ngaho I Kayonza ati kuko za unité ukomba ati nta contact dufitanye ati ahubwo ati bohereje abapilote bo kugira ngo barase abantu barenga batatu bashobora kuba bari kumwe kuva hariya kuri Lac Muhazi kugera kuri frontiere kuri za Kakitumba ati donc we instantane logistique aho ngaho atureba ukuntu watekera abasirikare inyama zicyushye atubwo urareba haguma murebe umufuruniseri kubera ko umufuruniseri watangaga inyama ari umututsi mugomba kureba umuhutu nuko ubwo niwe namaze kubimbwira
turi ku itariki ya gatatu aho ngaho
ubwo turi ku itariki ya gatatu ni nko mu masaha tatu cyangwa mu masaha yine gutyo kubera ko igihe kiri kugenda
ariko nuratubwire wa Serija Majoro premier Serija Majoro ni kamyo y'amasasu imbaraga niba mwari mwakamubonye
ndaza kubikubwira
iyo kamyo yarari nange nari ngiye kukibaza nti kamyo yarari gisirabura neza neza
no ndaza kubikubwira no ubwo nakubwiye ko nta muhanga yatugaruye yatugarura tukagaruka nyine noneho nka telefone muri ta Majoro ngasanga koko nabo nta contact bafitanye na Initeo Komba bazi yuko abasirikare bagomba kuba barapfuye cyangwa barabansekeye ariko nta contact nuko ubwo noneho nibwo yambwiraga ati wowe ya kudistribuwa ntuzi ibiryo deja kuri ku bantu ba Majoro Musonera barabarikiri bo muri se y'Ubugesera hanyuma witeguri kugira ngo utange ibiryo ari kumenye ko hari za helicopter ziri kurasa abantu hari ya a partir yarak muwazi kugeza ikagitumba ubu noneho rero nibwo yambwiraga ngo tugombe no gushaka inyama ku mufurunseri w'umuhutu kundi ari umututsi ubwo ntangira ku execute ubwo rero noneho subirika yonza nibwo naje kubona umuntu witwa Simbikangwa yakoraga muri ntuza muri marécologie muri service central de renseignement
Pascal Simbikangwa uriya wari waramugaye
ubwo yari mu modoka y'Jeep je crois Nissan ifite immatriculation kivu yo muri Zaire nuko noneho abarambaje tese ati ibintu bimeze gute noneho muharanse nyuma kuko nari nzi yuko akora muri presidence de la republique ariko ubwo nagira ngo nkubwire ko mbere yo kugira ngo ajye gukoramo yari yakoze sinema mbwira ngo nimuhe dossier ye icyo gihe nakoraga muri ministère de la défense ndi chef du personnel ndamubwira nti yakase rubuga muri état major kuko niwe ugira za dossier z'aba officier bo muri arme ntitwumvikana ubwo icyo gihe yari ari kumwe n'umugore witwa Kamanzi wayimusabiraga wari directeur muri ntuza muri fonction publique nuko noneho Simbikangwa arambwira ngo ye ngo urahinyimye ngo tivera ngo nzayibona ngo wabishaka utabishaka nuko ubwo rero igituma mbibabwiye nuko Simbikangwa aho yarari rotrua ubundi ngo twari twavanye i Kigali Rode ibyo ariko ndabibabwira kuko naje kubimenya nyuma kubera ko nagomba gupfira mu nzira ntaragera n'i Rwamagana ubwo ibintu rero bari babigoroganije na ntuza na Serubuga kubera ko amategeko yaje guhinduka bagashyiramo abasirikare bo kundinda ntibyari bigishobotse ubwo noneho nibwo veri mu ma noneho Simbikangwa arambwira ngo no ngo izo information ngo uri gutanga ngo ntabwo arizo ibyo ngibyo n'ibyawe nti ufate ibyo ufata cyangwa ubireke ubwo mukanya Simbikangwa amaze kugenda nibwo nkirabika yonza naje kubona uwo mbaraga agarutse avuga ngo azanye zakoze dugomba gukoresha mu ntuza mu maradiyo kugira ngo twumvikane ngo nta kibazo ngo inite yabo ngo iyo kompanyi mutara ngo irahari ngo bari face arenemi ngo nta kibazo ubwo uwo mu promise Serija Majoro mbaraga twarakonye muri eta majoro ubwo ariko hagataho sinababwiye kuretse nta muhanga we yagiye kubaga uwo musirikare yari afite w'umuserija Majoro wari wacitse ikintu cy'ikiganza ariko narwo arakabije wari uri harya hakurya za Kiziguro muri Murambi nawe yaje ava aho hakurya za helicopter zamurasheho arambwira ati mon frère kuko twariganye umuntu uza muri SM
helicopter ze ntabwo zari zacu zari z'abagande
no zari zacu kandi nkubwira ko ntuza Ngirumatse nawe yaje kubimbwira ati twoheje helicopter ati nta kurenga ntuza muhazi ati kuko hari ordre y'abapiloti ko bagomba kurasa kunoza ku bantu bose barenze batatu tuta atrupe donc begeranye ati baraba bakunzira kuba inyenzi ubwo rero inite yarwarakabije bayirasheho ariko ntibagira uwo barasa nuko bera mu rutoki ari uwa progressa nawe araza ubwo noneho wazikayonza nibwo noneho uwo mu promesse Serija Majoro witwa Mbaraga yavugaga ati waraza ntuza za message munyarugarama mpaye kugira ngo mbahe ati biragenda bite ko hano hari abamajoro babiri hari urwarakabije hari na ntuza na musonera musonera ni wari presence ye keno nuko ndamubwira nti yewe ntizime ntizisome ni nta kibazo nuko noneho ndazisoma dufate renouvelle code za ntuza tugomba kwensera muri ntuza maradio kugira ngo tube tujye en contact ubwo noneho birangiye ubu umupromesse Jean Major Mbaraga yasubiye mu Mutara kuri front njyewe noneho ngiye muri ntuza muri mu kigo cya gendarmerie muri groupema kubera ko bari bambwiye yuko nyine nkorera antenne logistique aho ngaho mu ntuza ahika yonza nkata nkana bintu ibiryo n'amasasa abasirikare bamwe bamusonera noneho njye muri ntuza aho ngaho rero muri groupema kugira ngo njye gutelefona muri eta majoro nibwo na telefonaga ntuza ngira umatsi arambwira ati komereza aho ngaho ibyo gukomeza ati antenne buretse turebera situation yuko iza kwibitekana ubwo hagati rero hari ikintu nababwiye mu gitondo cya kare ngira umatsi anerefona ambwira ko boherereza helicopter mbere yaho nari na telefonwe n'umuntu witwa Ruhurahuza twiganye arambwira ngo se rubuga amaze kuvuga yuko ngufata ngo amasasa amwe ukayaha umurieto na witwa Bugingo Isaac wari muri battery anti-air i Kanombe ariko Ruhurahuza anterefona igihe n'ubaga ari dobono vuba kuko arambwira ati fatika imwe ya Bugingo ubwo Bugingo yari yari ropuru ya mfete muri za unité zari kuri en contact avec l'ennemi yari yasubiye inyuma agerirwa amagana ageze rwa amagana nibwo yavuga ati mfite amakamyo amakamyo adafite za karubira mfite iki nibwo naje gutelefona J4 ndamubwira nti yewe nti Ruhurahuza yambwiye uko ngomba kumuha amasasu n'ibiryo nti nibyo ati byose yabikubwira ryari ati nono ati ibyo ntabyi ati Bugingo atahubwo ati mubwire ati chef d'état major aramushaka ikigare ati ntiyongere kuvuga yuko ajya kuri ntuza kuri front ubwo icyo ngicyo nacyo naje kugitekereza nyuma nibaza ukuntu Serubuga yari yahaye amategeko Ruhurahuza kugira ngo yampe gutyo nyahe Bugingo ariko igituma mbabibabwira nuko uwo Bugingo nawe bari bagiye kumufunga nyuma yuko mfungwa kuko ubu niho naringeze ngeze rwamagana nagiye kubona boneriko buteriraje irimo posiyane na sengi yumva itwawe n'umupreto witwa Kalisa nuko baraza bageze ku ntuza muri groupema bakirwa n'uwo witwa komanda Haguma Andrea amaze kubakira bo binjira mu ntuza mu biro bya komanda nyine wa groupema bamaze kwinjira ngiye mbakurikiye barambwira ngo no nguwe ngusubira inyuma aho ngaho nsubira inyuma hashize umwanya mito byari nka verisasita nibwo abasirikare basohokaga bavuga abasirikare nka batanu bambaye imbunda nyine bavuga ngo horeme ngo kontrole mire ndavuga nti nimugiye kunyica ntirakuze iki nibwo nyine bambwiraga nti kontrole mire ubwo nari ndi iruhande rw'imodoka nari najyanye nyine y'ivatiri yera yo muri eta majoro nakoreshaga muntu uza mu biro byanjye mbanza kuvuga amagambo mbatuka mbabwira nti ubwo mutangiye gusubira namwe abahutu nti sefe n'ibyanyu byarangiye nti intambara mwayitsinzwe nti ubu ngubu ugiye mumfunze no kuziki mwumbujije gukora akazi kanjye maze iminsi ibiri ntarya none muramfunze ndi iki se ndi inyenzi ndi kwana qu'est-ce que j'ai fait contre votre pays nuko none ubwo posiyane niwe wadirijaga ya restation arambwira ati saba kunzi kontrole mire bo ngenkeka ko bagiye kunyica ubwo rwose ndabasomera nyine mvuze induru mbwira abasirikare bose ndavuga nti abahutu ubwo mwasubiranyemo nti sefe ni intambara murayitsize ntigiye muranyica nti ariko nti
birabarangiranye
nta kintu muzimarira ubwo rero nibwo sinzi ni sanse n'Imana byose bikora uwo posiyane twari twarigeze kuganira mu bintu byerekeye urupfu rwa Colonel Mayu yaduturanye yari umuntu umwe mu ba ofisiye wo muri noru babagabo ari nabandi nshobora kuvuga ariko na nabavuga sinyabitinya bariya ba mayo bapfuye bariya baraba ofisiye wo muri noru babagabo bariya bandi bwami bariya ba bariya ngarafonsi cyangwa ba harimo ba ofisiye wo muri noru babagabo rwose barwendeye bariya bari abantu babagabo batapfa kumva ibintu by'amatejwa noneho ubwo posiyani nibwo yaje kumbwira ati sawa ko ati uzi ko nutajya kontorora miri turakwica ati turakurasira aho ngaho uri abimbwiye mbona nari kubimbwira avec un ton quand même nziza atari yo kugira ngo banyice noneho njya kontorora miri barambwira bati remare bati tagaranya amaguru ndayatagaranya abasirikare baraza baransaka bati imbunda ubwo bari bayivanyemo amapeti bahita bayavana kuri polete bajugunya hasi nuko noneho bashyira ngo manote nibwo bashyize muri kasha
amapingu
ariko ubwo hagati aho ngaho bari mu biro nababwiye ko umupilote wa helikopteri wabazanye yitwaga Kalisa nawe yaje kunkonfirima yuko babonye rudere mu gitondo yo kugenda barasa abantu ko bamaze abantu muri za murambi n'ahandi hose ati twisha abantu ibintu birakomeye nuko noneho ngeze mu kasho ndavuga ndapfuye rwose birarangiye hashize nk'akanya nk'iminota 30 nkajya numva ibintu bikubita nkavuga ndubwo bari gushaka ibiti baraza kundasiraho nza kubwira umukaporari warundinze mu kadirishya ndamubwira ubwo nijyewe nari muri kasho k'abasirikare ka gurupoma ndababwira nti nikaporani ntiwambwira ikintu uzizi ati nko majoro zati ati ko natwe tuyibonye gutya ati tuzi icyo uzize nuko ninoneho mbwirira komanda haguma aze tuvugane ubwo rero komanda haguma yanakekaga ko hari umuntu muzima nyine igituma mvuga nti muzima uwo muhungu yize mu by'Imana nanjye narahize niga muri CZM we yari muri katiriye mu Japanse nari muzi nyine donc nari nzi ko ari umuntu ushobora no kumbwira wenda akanyibira akakantu rendi tu aza afite imbona ramwira ngo wanyenzi ngo niwongera ngo ndakurasa ngo zaburane n'intumbi ko wumvise okay ndategereza ngiye kumva numva abasirikare baraje bakingura kasho barambwira ngo sorte banshyira mu ijipe yarimwo donc hari umushoferi twa ijipe hari umuserija majoru nari nzi w'umunyakibungo twari twarabanye muri eso mbigisha areleve mu bintu bya cours de specialisation y'abasuzofisiye hari n'abandi basirikare batatu bandi nabo b'abajandarume bari inyuma nuko nicarana n'umusirikare umwe kuri kote nyine inyuma kuri ntuza muri inyuma mu ijipe abandi imbere en face de moi convoyer agenda imbere n'umushoferi ubwo nta nimozite bari bafite rwose uretse ko nari mfite amapingu ariko nabajije umuserije amajoro ndamubwira nti ntabwo wambwira rwose icyo nzize cyangwa aho munjyanye ati mu majoro ati batubwiye ko tukujyana muri presidence ubwo deja ntangira kumva ko
ni ku itariki ya gatatu
ubwo turacyari ku itariki ya gatatu
bagufashe ari nka saa ngapi bagushyiraho amapingu aho
bafashe ni hagati ya saa tanu n'igice na midi ntuza saa sita
yego
ibyo byose byabaye hafi ya midi rwose niho byarangiye
yego
donc singiye ko akazi barakambujije ibiki baramfunze umuhungu arambwiye ati ngiye muri presidence ndavuga ni bo ndatekereza nti ubwo batangiranye muri leta majoro dorarume ntabwo ari ibya gisirikare kuko sino ntibajyana muri perezidansi ubwo zo bajyanye muri perezidansi iki epfuye igisirikare se ko nta mategeko nari nishe baba banjyanye kugira ngo bagire njya muri perezidansi mgezeyo bahita banshyira mu kasho nyine muri perezidansi banjyanye muri service centrale de renseignement bashyira mu kasho kabo akasho nasanzemo nk'abantu batandatu b'abasivili barimo umugore wari ufite n'umwana w'imyaka nk'umunani w'iki
abatabizi abatazi uko iki gihe byakoraga ibiro by'iperereza byari mu kigo cya presidence byegeranye neza neza ni aho umukuru w'igihugu Habyarimana yakoreraga. Yari inzu byegeranye.
Ubwo
hari mu gikari, hari mu gikari cy'ibiro bya president Habyarimana mu byukuri. Hanyuma niyo kasho ndayizi nanjye nayifungiwe muri icyo gihe cy'intambara. Bamfashe nyine bavuga ko nanjye ndi ikitso narafungiwe.
Iyo kasho rero ubwo nasanze mwa abo bantu barambona nambaye simoko nta mapeti, ubwo noneho batangira kuvuga batariko batuvuga ubutegetsi uzi yuko ntabwo bateze ko twewe bavuga ko turi Abatutsi. Uyu mugande we w'umuntuza w'umusirikare igituma bamuzanye hano babuze kumwica guse bavuga bati ntabwo tubyumva ngo twe baradufata aba basivile ngo turi inyenzi za Nyamirambo no muri za taxi umusirikare baramuzana no mu mugande bo ubwo urumva stade passe l'entendo no guseka sinashoboraga no guseka ariko c'est triste ubwo noneho mu kanya nibwo umuntu witwa Nzitonda Manuel yateka service ya immigration je crois cyangwa immigration yari chef de service muri Sesera
nibyo yari byo
aza kuza kunsohora arambwira ati ngwire no tuvugane tuvuganira rwose imbere y'akasho arambwira ati sabako ati waruzi umuntu ugufunze ntabwo umuzi ati wowe atufunzwe na Serubuga na Simbikangwa ati kuko kuri rese abantu tugomba gufata nturiho ati rero ati jewe ati mfite kandi kazi ati cyokora ati ngiye kukohereza undi muntu ukubaza ati ubu ngubwo ibindi tuzabikurikirana atantuka ati mu bantu ugomba gufatwa ati hari rese abantu bavuga ko ari ibyitso ati twatiniye pa ati ariko ati ni Serubuga na Simbikangwa bagufashe
ati ubundi mu byitso bigomba gufatwa wowe ntabwo urimo.
Urono niho umuntu waje kumbaza ni umuntu wari warabaye ibuta rubanza yitwa Leonidas Rubangura na mwene wabo hari wa Kanyarengwe yari uwo mu Mutara ariko barahimukiye. Ubwo rero Rubangura nawe nta note yafashe rwose yarambwiye ati mbwira ukuntu ibyo nababwiye kuva nabona Michel Deux aine di mate sa saza nijoro niko namubwiye nuko arambwira ati saba ati ngaho subira mu kasha tugutuza abaturebe nta noti yafashe nta bintu yansinyishije ubwo nsubira mu kasho kanjye turacyari tariki ya gatatu ubwo noneho bigiye kugera nko mu masaa kumi nibwo haje utuntu tw'udusoresore dufite nk'imyaka hari 16 cyangwa 20 antuka twari tuzunguza pistole nk'uko dushaka ubwo noneho baransohora bagenda bavuga ngo nava marishi ngo jya hariya mu ikombi ngo tugende. Ngiye kubona mbona en face de moi mbona umuntu witwa Mutambuka nk'umajoro twari twariganye nawe arahunga imbere y'ikombi mbanda ndavuze nti mon frère nti nawe urafunze ngumve inyenzi uko zikora ngo po ngo niwo yira kuvuga turakuraza ubwo rero nibwo nacecekaga ubwo abahungu noneho baraza badukubita ibitambaro mu maso turi menote badukubita noneho batujugunya mu ntuza mu gikombi harya hasi
na Mutambuka nawe mwese muri mu mapingu
turi mu mapingu baturyamisha mu ntuza mu ikombi nyine
nawe yari yambaye igisirikare nkawe
nawe yari yambaye igisirikare ariko amapeti nawe bari bayavanyeho nyine twese twari twambaye tugine mfite na za botini
yego
baturyamije aho ngaho nyine mu ntuzaho inyuma tugenda twikubita hirya no hino ikombi igendera ubanza ari muri dosare iri hariya mu Rwanda tuvuga duti bagiye kutujugunya mu ntuza mu mwobo umuntu atekereza igihe nibyo natekereje ko bagiye kutujugunya mu ntuza muri simotiyeri y'Ikanombe tugiye kubona tubona tugeze harya muri brigade y'igikondo nuko noneho batuvanamo bitambara mu maso ubwo ubanza Mutambuka ariwe babanje twipresenta ku musuriye tonawo mujandarume très méchant. Très méchant rwose. Nibuka ko yangeze haravuga ngo nkaho ngo za menote ngo ntabwo ari sere ngo inyenzi uzikunda gucika ngo nta ngo sere. Nuko.
Bakomeze menote zibarye nyine ziba
Nagiye kuvuga ngo ngurabona hariya ngo wacukuye ngo hariya ngo twahabambye ngo byutse mwe ngo bene wanyu ngo nuvuga ngo ndakurasa ngo nzareba aho uzarega nuko ndi karuma ubwo noneho arambaza ngo ese ngo witwa nde ibintu someri bikeya bya bintu byo kuvuga ngo ugeze mu kasho kandi uza ka gikondo baragufata sinzi niba yarandikaga no mu gitabo sinakibyibuka nuko ubwo tumaze kugera muri ntuza muri kasho umwe kandi ke nibwo no yongeye kudusohora après quelques minutes vuba ati muze yewe na mutambuka ariko ubwo tugiye kubona tubona tugiye mu ntuza mu ntuza mu bisi yari ihagaze imbere kuri ntuza ku imbere ya y'ikibuga cya ntuza cya gendarmerie iyo ntuza rero iyo bisi yari imwe abantu benshi cyane bari bafashwe
abo ni bwo umaze kwira kuri iyo tariki ya gatatu bwari umaze kwira
bwari nka saa 11 saa 12
yego
ubwo jewe muri iyo jipe ari gena mutambuka buri muntu yari afite nka basirikare batatu bamutunze bayoneti bari preatire oka yuko niyo bisi ishobora gukora gisite nibwo batujyanye umuntu uza kudufungira mu ruhengeri ubwo turagenda tugeze mu ruhengeri batuhitisha umuntu uza nyine mu muri navuga rukomera n'ahantu bafungira aba prisonniers ba kome batujyana muri ntuza muri
aba imfungwa zizakoze ibyaha bisanzwe
batujyana ahantu aho abagore bajyaga bafungirwa batarabubakira hanze nuko niho badushyize ubwo noneho
muri iryo joro ryo ku itariki ya gatatu
turaramo baracya mu gitondo batuzanira ibintu byo igikoma nyine cyo kunywa batubwira ko dufunze ko tudashobora kuvaho ubwo ndakeka ko kuwa gatanu cyangwa kuwa kane niho yewe sukiranya yaje aho ngaho muri ntuza muri abo bantu twari nk'ijana kuko ubwo aho ngaho hari iyo bisi yavuye aho ngaho ariko twaje kuhahurira nanone n'abantu b'abagugwe barindaga ziriya nka za Bahabyarimana ba Serubuga nabo bari barazanye gufungira aho ngaho biriya bibaye abo bashumba nabo barabazanye bavuga ko ari ibyitso by'inyenzi nuko ubwo sukiranya nibwo yambwiraga ati ubu rero wowe nkugize shefu waba ngaba ndanga yanze aravuga ati ntushobora kwanga kuko ubu ntabwo ukiri majoru ariko ndagutegetse ugomba kumva yuko niwe uzajya utanga ibibazo mufite cyangwa ibiki ukabakontorora kandi ntabwo uzajya urarana n'aba ngaba nuko noneho ubwo ajya kunyereka umuntu turarana w'umukapita shefu nanone wategekaga abantu bo muri rukomera aho ngaho uwo mugabo noneho aza no kunyakira neza akajya nsengera ubwa mbere nari namutinye ni wenda niba uzanyiyicira nza kumubwira umuntu wamfunze arambwira ati Serubuga ati n'uyu wacu uriya ni umuntu w'umugome n'umurozi ati ntibitangaje ati ariko ati bari ari no kubasengera ati bakazapfa nabi nabo nuko ubwo noneho nyuma nk'icyumweru ku itariki ya 13 nibwo Nsengiyumva hari nko ku wa gatanu sinkibuka ariko ni nko muri ayo matariki Nsengiyumva Lieutenant Colonel na Munyakazi icyo gihe yari majoru niho baje kumbaza
Nsengiyumva na Tori yari G2 wari ushinzwe iby'iperereza rya gisirikare
ubwo ageze mu ruza aho ngaho muri prison banjyana ahantu kumbaza hari Munyakazi nyine nawe n'umusuzofisiye watapagara mashini ari kumbaza ibibazo Senyumba atangira ambwira ati wese abakunzi rero ati nagira ngo ubwire ko ibintu wakoze turabizi kandi abantu bose barabibonye ufite abantu bagushinja nagira ngo ubwire ko Habyarimana ari umubyeyi ufite kuba watubwiza ukuri ukemera ibyaha hanyuma bazakugira imbabazi ariko ntudukinze mu bibazo ubwo ndamubwira nti ntariko mu koroneri nubwo ko nti umuntu wize kore d'officier na uracyavuga gutyo donc ubu ngubu utangiye kunshinja ibyaha utarambwira n'ibyaha wowe ndoprosha utangiye kumbwira ngo nimvuge ngo ibintu nticyana kureye iki gihugu nikiye kugira ngo mumfunga akagageni ngo ntabyo uzise ntabyo nzi ntibimbwire uzi yuko nawe wawe umupolisi nti aho kugira ngo umbwire ibyo ushinja mbikubwire niba narabikoze cyangwa ntarabikoze utangiye kumbwira ngo nimvuge ngo muzangire ngo muzampa ngo imbabazi imbabazi zihetse ubuse mwampaye izihe mumuza no gukora akazi k'igihugu nuko noneho nibwo avuge ngo noneho ngo niba ari ibyo ngo utangire ngo uvuge ngo ukuntu ngo akazi kawe ngo wakabonye ngo nuko wakegizekize ngo kugira ubu ibyo rero nababwiye kuva ya tariki yo kuwaka rudwe saa saba za nijoro nibyo namubwiye ubwo ari kumbaza ariko uwo munyakazi nta kintu yambajije munyakazi yarasinziriye munyakazi rero tukaba twariganaga muri promotion ariko igituma mbibabwira ni iki munyakazi ubwo twaje guhura nyuma kabaye nyine ibintu byararangiye naravuyemo arambwira ati burya Senyumba yari yavuze ngo Habyarimana yavuze ko tugukubita tukagucoca hanyuma none ukaza kuwavuwa n'ibyo utakoze ati rero ntegereje yuko ambwira ati tabakunze ubanza umukubite kugira ngo
uretse kato ngo byavuzwe na Habyarimana president
yego
Habyarimana president wavuze ngo bagukore ibyo ngibyo yego komeza
ati rwose numiwe buriya nanze kwirirwa mbaza kubera ko ibintu avuga birakomeye cyane ni nka sinema nta wakumva ko byabaye ku muntu w'umwofisi mukuru muri kirya gihe intambara ikimara gutangira numiwe uriye
yego noneho nibwo munyakazi nyine yambwiraga ati burya nari ntegereje ati burya narumvaga ati ariko yari kumbwira ati banza umukubite nkamubwira nti no ati sinkubita mon frère ati mukubita ari wowe ati nkareba niba gukubita nageze imana kuko sinakubiswe ubwo navuze ibintu nk'uko ndi kubibabwira bigeze hafi nko mu saa kumi n'imwe n'igice umupilote witwa ntiziha bose w'umunyekongo parayeri yari afite murumuna w'umwajida muri ntuza muri forces armées za Iroise aza kuza kubwira Nsengiyumva ati burije ati mumbwire niba dutaha ati sino ati niba tudataha ngomba kujya gushaka utera indaramo noneho baramubwira bati no bati reka tugiye kuza ati tuzongera tugaruke ubwo rero bagiye ibyo navuze banditse ntabyo nigeze nsinya nta nibyo bigeze bambwira ngo kontorore baragiye ntibagarutse ubwo ahubwo ku itariki ubwo nyine nagira ngo mbabwire ko hagati aho uwo muntu twabanaga wari kapita shef umuntu uza mu gikome yaje kubona ntuza Mesire de Grace kuko muri icyo gihe Habyarimana yaje gukora ntuza Mesire de Grace libera abantuza banyururu benshi barimo n'abandi bisha abatutsi ndetse muri ntuza muri za kibirira nabo icyo gihe barasoruse nuko noneho aragenda mu bantu bagomba kuba ari imbere nibwo noneho subiye mu ntuza nanjye aho bari baramfungiye noneho ya privilege sukiranya yashaka kumpa natekerezaho ko ishobora no kunkoraho ngira imana subira mu bandi ngezemo rero le 29 z'ukwa 10 naje kubona abantu babiri bo muri Sesera bayobowe n'umuntu witwa Sive Muhamyankaka undi wari umusore
ni ukuvuga abantu babiri bo mu iperereza yego
Silver Muhamyankaka we yavuze izina rye aravuga ati nitwa Silver Muhamyankaka undi yanze kuvuga izina rye arambwira ngo biratubabaje ngo ngiye ngo nagira ngo nkubwire ko nkuzi ngo iwacu ni Kibungo ngo ndakuzi wowe na Sebahire ngo twari tuzi kuri umugabo ngo ari kurimbwa ndetse izina ryawe ni irihe bo ati ntaryo nkubwiye okay nuko barambaza ubwo ro 29 ndangije nibwo mbere yo gutaha banjyanye muri ntuza mu kasho kafungirwagamo abanyururu basanzwe bakoze nk'ibyaha purikereke ijuru donc icyo giye mpageze naka donc ni entrée ya spéciale umuntu ngine wari capitaine chef wasimbuye uwo nguwo noneho yararyamye bamwitaga engineer yararyamye kuri entrée igana muri spéciale aho bari zindi bari bafungiye arambwira ati wowe rero major ujaho ngaho atureba izo miri uko zimeze ati ntabwo uzava aho ngaho tuzapfa nk'abanyagitaramo ko bahapfiriye ubwo nkigeramo bahise banjyana muri groupe y'abanyururu bari nka bane mu gakashoka a peu près et metro carré nuko abasambo niko babitaga ariho banyara ariho banya nuko noneho bamfungiranamo bamaze kumfungiranamo mbura umwuka mbuze umwuka barambwira bati sha bugufi wowe wa mugabo sha mugufi wowe ntabwo uramenye ibi fata umwuka menyera nuko nkubita kunuza ku cyugi ndavuga nti muze munyiceho kumbuza ntuza umwuka nuko baranyihorera nyine ari ku petita peti kubera gukurura umwuka wa mugani munsi y'intuza y'urugi nza kumenyera ubwo noneho bukeye bwaho nibwo bamvanye aho ngaho bamakaco kanjye noneho ubwo rero hagati aho naje icyo gihe nsanga abandi bari bafunze ba munyambaraga undi witwaga Rugema hari abasivile batatu na Mutambuka nawe ubwo yari yarabajijwe ariko buri muntu afite akasho agakasho bo bari buri muntu afite akakasho gye ariko ubwo nanjye baje kumpa kanjye ubwo noneho mba noneho mbaye libre kubera ko ariko nagira ngo mbabwire ko aho ngaho twajyanagamwo Rose ntawe bahaga ikiringiti yendi tu ni Rose wagombaga kuba ufite baduhaye kuko ibyo ntababwe nuko baje kutwambura imyambaro ya gisirikare twari dufite baza kuduha Rose imyambaro barayijyana ndibuka ko bashatse kujyana botine turabangira kubera ko nta n'inkweto twari dufite botine twari tuzigifite kugeza nyine tuva muri prison uretse ko twazisizemo
igihe cyaducitse cyane nagira ngo yenda ako ngako ugira ukuntu gasoza
reka nkarangiriza aho ngaho kuko kuri 1930 barambajije
z'ukwa cumi
ubwo noneho ntangira iyo karuveri namazemwo aho ngaho muri turunwari ndavuga turunwari kubera ko nta zuba ribayo twaryaga
ni mu mwobo nyine birumvikana
ni mu mwobo navuye mu ndi jone ntakimenya n'ibintu uko bimeze nuko ubwo noneho ubwo naje kuvamwo mu kwezi kwa 12 nyuma y'iminsi 45 niho navuyemo abandi bamutambukana ba munyambaraga barabajyanye deja kugira ngo bazanye kuburana ntuza mu ikigali dovana kuri de sûreté de l'état ubwo ro nyine naje kuvamo njya mu aho abandi bari bafungiye maze kuhagera tuguma aho ngaho gesukiranyaza kumbwira ati wowe procureur général icyo gihe yari ntuza yari Nkubito ati yabonye ko nta cyaha ufite ati ubu ngubu ati ushobora gutegereza buri munsi ushobora kuvamo ubwo noneho ako kamorari kame mu ndakagira nkaba ntegereza wenda mvuga nti buri munsi nzafungurwa kugeza igihe 23 janvier 91 inkotanyi zazaga zikataka prison zikaribera bariya bantu z'aba bari zindi zikabajyana wenda twarekera aho ngaho ibindi twazabivuga ubundi.
Urakoze cyane, uravuze uti nyine nari ntegereje buri gihe ko nafungurwa kuko nta cyaha cyampamaga, noneho bindabigeza umunsi inkotanyi zateye prison tariki ya 23 z'ukwa mbere 1991. Urakoze rero, nongere ngushimire cyane Major Bams bakunzi rwose, kandi nkwihanganisha twagushuje mu mateka aremere mu mateka ababaza, ariko nibaruwa riraye ikindi cyo ukuri kugomba kujya ahagaragara, kuko bavuga ngo u Rwanda, ngo ingabo z'u Rwanda ngo zatsinzwe ngo kubera ngo abanyapolitike muri icyo gihe cyose nta mashyaka ya politike yari yakagiyeho, akajagari kari kose. Wavuze nyine ubwawe uko nyine wakoze urugendo rw'intambara nk'umuntu wundi wagombye kujya kurwana urugamba ufite byose, uko bakuhaye, uko umunsi mwiriwe nyine inkotanyi zateye wabivuze, uko nyuma aho bashakiye mu masaa saba y'ijoro bakubwiye batijya ku rugamba ajyana ibintu bigaragara ko ari ukukuroha ubugambanyi mu by'ukuri, bagambaye abasirikare batangiye kugambanira abandi, nabyo ntacyo utavuze. Reka rero tube ducumbikiye aha ngaha, bityo abavugaga bibazaga impamvu ingabo z'u Rwanda zatsinzwe ngira ngo batangiye kumva ibyo ari byo. Twavuze kuri kariya kajagari nyine kari gahari kuva rugikubita, ariko tuza kuvuga no ku bugome bukomeye cyane bwagaragaraga uhereye ku bagome nyine abo bakugiriye nabi, kandi uri kamaradi wagombye ahubwo kuba umuntu ushyigikiwe, bityo urugamba nyine mukarurwana kuko nicyo mwari mushinzwe. Nshuti rero, mwari muduteze amatwi cyari ikiganiro igice cya karindwi twabateguriye, tukaba tugicumbikiye aha ngaha ikiganiro mbibutse uko cyitwa gutsindwa kw'inzirabwoba XFAR bikomeje kutavugaho rumwe. Igice cya karindwi rero mbisubiremo, ubu kikaba ari igice cya kabiri cy'ubuhamya bwa Major Bam François Sabakunzi wahoze mu ngabo z'u Rwanda. Tubashimire rero, dushimire umutumirwa wacu Sabakunzi, nongere rwose mbisubiremo, ngushimire muvandimwe Sixbert Musangamfura, namwe nshuti mukomeje kudutega amatwi, naho utaha mu gice cya munani n'icya cyenda n'icya cumi, kuko urumva ko uburemere bwa buno buhamya bwa Major Bam Sabakunzi rwose ni bwose kandi murabukeneye. Muraharyana rero aho bwije naho aho bukeye, muhinge mugwize.
Go in the water.